lefe demle ngam famfamtinore huwobe kude balla bi adama der nokkure woyla fuuna leddi Nigeria sapporde do lefe demle man billaji be sawrotiral so nde tasugo do kebol bayanu billaji ha wala wallinde do demle do dola jabobe bayanu janitira be keddirabe mabbe be nanta derdirabe mabbe musamman ma bikkoji mabbe ngam wanna be tarjamaku wobbe ha der jabobe bayanuji man don habda famugo kalimaji je sadi ko teddi ha der demgal ingilishi ha der wiito wakkati fere be don mari haje fasira dum ha babal man ko jadi do fu holle billa ha do dabiya do hosugo bayanuji be wodugo bayanuji man sauro tiral fere wadu kuje je on wawata jabugo bayanuji der demle be notugo yimbe jamde no wolwo demgal man wolwata den fama hu be mobgal yimbe wuro gam en tabbitina kala kuje jamde fasiri fu do no al'adaji yimbe yardi be man den bo ainihi ma'ana man wailitai famu billa do demle to on wonata wakkati jabugo bayanu man den bo no on ustata dum bako wakkati man dum kauti be marol haje mara hokkobe tarjama ko eltabe ko bo wadol tarjama ko ha daidum be nanta lengi juude gam jonde jamu ko bo ko jamu jamare lorni hakkilo do man to ado jawa bayanuji be horema gite be gite ko hedi yonugo be lengi juude nafturu be ko je kosugo walde bawo to be hokkima izini gam bana hokkilango wodugo walde ha hosugo bayanuji demle dudde tongi tiggo be fasirgo ko da walde dande sedda maran gote masin ha tabbidingo be ha babal elton karfoji maudi TWB be people in need rapid guide to localizing and translating survey tools TWB be IDMC case study on audio recording for verification in multilingual services usain laru lenguro TWB gam le fedo welwido to adon mari beddari bayanu ha dodo ko bo a heba no fasirobe demle chakalese translators without borders wallititta ha wakkere ballitobe innu adama hanu kore wela funa Nigeria yalte babal do nigeria@translatorswithoutborders.org NRC Norwegian Refugee Council IRC International Rescue Committee Plan International DRC Danish Refugee Council UKAID Department for International Development bayanuji di don tokkano kugal wallite daga nokkure balla leddi UK daga gwamnati leddi UK ra'ayiji be hokki ha der bindidi ta kosa dum lata do lawol fere ko kosa dum sauralji ko dole jawato na ra'ayiji man do holla di daji gwamnati leddi UK man ba ra'ayiji di don tokkano kugal wallite daga nokkure balla leddi UK daga gwamnati leddi UK.